No tau kūi, e po otu koe no mātou nui, ti atahu koe e tahia nui. Matawa aoko i te pō pōtako, himene konini, ko e takanini. Tia e harara, puaha nanu, matakatakata no mātou kōu. Kou tau koe e te poe hei, nā koe te hei, motu motu koe.